when I'm here. Oh, baby, wait, no get shit, no get shit, baby. Baby, no get shit, no get shit, no get shit, baby. Baby, no get shit, I watch you go share, and I want to sit talking. Oh, baby, boda boda, young will be pinny, pandemic, she khaki. See, where is he? But no get shit, no get shit, baby. Baby, no get shit, no get shit. No get shit, baby, no get shit. Raha, raha tu kukupenda no na wewe. Raha tu,
raha, raha tu kukupenda no na wewe. Raha tu,
raha, raha tu kukupenda no na wewe. Raha tu,
raha, raha tu kukupenda no na wewe.
Unanipaga furai. Ni ache utoni paja kalaro. Nipe mimi kwengine we useme no. Shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Oh, 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 oh. Ni mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Ni mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Chaniambia mimi nitaridhia baba, hata ukiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe baby, nogeshe, nogeshe, nogeshe baby, baby nogeshe. Ra, ra tupu kupendana na wewe. Kushuka kisa nini?